Nitokea, nilishindwa hata kujizuia. Karibu na we nikakupitia, haya nguvu nikakutolea. Tabasamu ukaliachia, viungo vyote vilinilegea. Pale na we uliponitikia, maungo yote yakasisimka.
Nimeshakupenda, nimekuzimia. Sijiwezi tena, hata kusogea.
Sogea, sogea we cheza na mi.
Meni navyo umia, naomba useme umenipokea. Nataka niwe nawe katika dunia, nakupenda sana sitokuachia.
Ukweli wangu nimesha kuambia, penzi kikohozi dawa naijua.
Ukweli wangu nimesha kuambia, penzi kikohozi dawa naijua.
Joni bembeleze na kuaminia. Ipera ha baby, nimekuzimia.
Suge suge wecheza na
baby boy, I wanna hold you, kiss you, nakutaka taka. Come to me baby boy, yeah. Ninakutamani, ninakusudu, niwe wako baby, nipe nipe mambo.
Come to me baby boy, yeah.
Suge suge, which is an